ka nin sɛbɛn fura kura in kɔnɔna la Aliyun Tin ko faso jama mɔgɔ 1,270,000 o de fagara san 2,022 ko o be komi faso jama mun mɔgɔ fagara cayara ni siɲɛ fila ye ka tɛmɛ san 2,021 kan ko mun ye adamadenya hakɛw ye mali kɔnɔna la ko o ye kamanaganko ye duniɲa seleke 4 jamanaw ka keleya tɔnba ONU.
With almost half of all terrorism-related deaths globally occurring in sub-Saharan Africa, the region has emerged as the new global epicenter of violent extremist activity.
Aleka jateminelikela ni oye Aliyun Tin kakumala ni aka kolosili la Senegal jamana den Aliyun Tin aye wele dake Mali jamana ani dunia jamana we koka akli jagaboke jabili mumina ke gelea mumbe ni wakatini nani abe Mali konnala doko kuntemene dunia seleke nani ONU aleka 7fra dotuye Mali sardasula kau ani marafatiki jekulu kujalaki kafokuye ninjuga yake koka nyesi faso jama mwodo uma Mali jamana nyemoro uluko nye sikasikali bi dunia seleke nani aleka ni kumaka nununka ukele nga fo kumo hake mufakara mbaliko no kuhu chara kateme keme doya bidurua ni nanika samba flani mwa ni flakon nala ONU ni ndankarli nununda mbalikuna ani atiri lakado.